noma ngabe ubani othandazayo uzokwazi ukuthi ngokuhle kanjalo futhi nangalokho futhi ongekuhle. Sigcina sesivamisa ukusebenzisa isikhathi esiningi sokuthandaza sicela izinto kuNkulunkulu, izinto eziningi. Manje umbuzo ongishisa ngokuthi ngakube sicela izinto eziyizo usacabanga? Ngikube ngalela ngikwamukele engosini yethu eFresh. NginguSibonelo Bhithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Tours. Uma ngathiwa ubungacela into uNkulunkulu oyifunayo, ikuphi umlaleli ubungacela kuyo? Impendulo yakho isemqoka ngoba isitshela ukuthi uqhutshwa yini lokhu kuphila. Kungaba imali, ubonakala ugqamile, kumbe leya nto oqeda kuyibona ikhangiswa kwi-TV noma kwi-online platform. Ngesikhathi usayicabanga impendulo yakho, ngithanda ukukucobelela ukuthi yini eyake yacelwa kuNkulunkulu inkosi eyayiseyintsha. Esibili, isigonike 1:7-12. Ngalobo busuku uNkulunkulu wabonakala kuSolomon wathi kuye, cela lokho othanda ukuba nginike khona. USolomon wayesithi uNkulunkulu, umenzele ubaba uDavide umusa omkhulu, wangibeka inkosi esikhundleni sakhe. Ngalokho Jehova maliqiniswe izwi lakho kuDavide ubaba, ngokuba ungibeka inkosi phezu kwabantu abangangothu lomhlabathi ngobuningi. Ngiphe manje ukuhlakanipha nokwazi ukuba ngiphume ngingene phambi kwalaba bantu. Ngokuba ngubani ongahlulela babantu bakho abakhulu kangakanani? Wayesethi uNkulunkulu kuSolomon, ngenxa kuba lokho kwakusenhlizweni yakho ungacela ngencebo nemfuyo nodumo nokuphila kwabakuzondayo, futhi ungacelanga imihla eminingi, kepha wayecela ukuhlakanipha nokwazi ukuba wahlwela abantu bami engubeke inkosi phezu kwabo, uyakuphiwa ukuhlakanipha nokwazi. Ngiyakunika nencebo nemfuyo nodumo angazange abe nakho ongako amakhosi ayingaphambi kwakho nalandelayo emva kwakho awayokuba nakho. Mlaleli, ngakho ngicela ukukubuza futhi, uma kunento obungayicela uNkulunkulu bengaba yini leyo yinto? Kumbe mhlawumbe umbuzo ongcono ngothi, yini into uNkulunkulu afuna umcele yona? Idla amathambo engqondo ngalokho bese uyahamba uyocela. Ilo kanyizwi likaNkulunkulu eliza kuwe liyifresh namhlanje. Lezi nkulumo singakuthumela zona nge-audio ye-WhatsApp, okwakho si-WhatsApp kule namba 067-706-0077. Angiyiphinde, 067-706-0077. Kungenjalo sibambe ku-www.freshzulu.co.za, kuningi yokuthola khona. God bless you.